Palace and temperature touch. Bonita Anita, Bonita Anita, Bonita Anita. You know I can't help but sit back and chit chat about the things that I did back. I used to just get mad, but now I let that shit pass and don't deal with shit bags. Jealous and envy of me because I speak raps. Whatever, that's the way it is, I can't fix that. Just need to get cash and save me up a big stash. Looking at the future like, damn, I need to fix that.
Fix that.
Mama wange nsonyi wanakulekawo. Nagenda Bulaya nenonya. Nali muto naye nsibwetyo. Nali ngenze nkunonyeze. Olumu bambite webaka. Nsabira nkomewe waka. Nsonyi wa ebyekomera. Mpapula zeza nsibya. Nakimanya nti waliwo obuzibu. Nange sali muzibe ndaba. Ngobulumi bwe waitamu. Bwe wadde kungulu tewabulaga. Nayate bwe sikwetondera. Mbera sawukanye kubali. Mama manya kimu twasiima. Ebisobye onsonyi mwanga. Bye nkugambo nesiganga. Buli omu akola ensobi. I'm not perfect, I am human. Ebisobye onsonyi mwanga. Bye nkugambo nesiganga. Buli omu akola ensobi. I'm not perfect, I am human. Mukazi wange mubanji gwe nalondamu. Nsonyi olw'ebyo bye nakuyisangamu. Samanya nze na ngeri gye wagumamu. Obomu mu nyumba gye nakulekangamu. Bambi naye era wabeerangawo. Era dinari wange yakusangangawo. Ngolo ndi mukupakasa ndi ku bibyo. Njagala iPhone bwejja ogikwatirengawo. Nga mukazi watu tomanyi na kiddako. Nga tuli luwafunga bomanyi ku kazi go. Ne nkuba hiti ne zikwatayo. Emirimu ne gijjalaba bwe nkulekawo. Nakimanya nti waliwo obuzibu. Nange sali muzibe ndaba. Ng'obulumi bwe waitamu. Bwe wadde kungulu tewabulaga. Naye ate bwe sikwetondera. Mbera sawukanye kubali. Mukwano omanya kimu twasiima. Ebisobye onsonyi mwanga. Bye nkugambo nesiganga. Y'omu akola ensobi. I'm not perfect, I am human. Ebisobye onsonyi mwanga. Bye nkugambo nesiganga. Buli omu akola ensobi. I'm not perfect, I am human.
I'm not perfect, I'm just human. You're my life, I'ma handle you with caution. And I know that one day we be perfect. And when you see me next time, you'll be proud of me. One for the team, one for the fam. One for everybody that's in love with Uncle P. And it don't matter what they say, cause we a family. We a family, yeah, we a family.